Murakoze Rije.
Muraho neza.
Murakoze. Ndi umukunzi wa Radio Itahuka, nkaba ndi n'umwe mu muryango wa Rwigara Sinapol, n'abandi bagenzi bawe muri kumwe mwafatanyije ikiganiro. Kandi nsuhuze by'umwihariko umudamu muri kumwe Beatrice. Numvise umutumirwa wawe umwe witwa yibagiwe izina rye, yavuze ati ndashimira
Ayubusa,
madame
ayubusa.
Ayubusa. Oh merci Ayubusa. Yavuze ati ndahamagarira n'abandi badamu ngo bigane madamu Beatrice. Ayubusa nakumviye, naje undi mudamu yaje.
Murakoze cyane.
Kandi nagira ngo nshimire kuko uwo mudamu nanjye Beatrice nkunda kumwumva vraiment. Burya ntabwo byoroha kuvugira kuri radio nini ni ukugira ku haje. Antuka, God bless you Beatrice. Bon, nkomeje rero ku bitumye mvugira kuri radio. Nagira ngo nshimire, ntangire nshimira. Ni ubwa mbere mvugiye kuri iyi radio nubwo nkunda kubakurikira, ariko nagira ngo mu izina ry'umuryango wanjye nshimire mwese abakunda kuvugira kuri radio ukuntu mwadufashe mu mugongo nk'umuryango wa Rwigara Sinapol. By'umwihariko ndashimira Serge, ngashimira na Jean Paul Turayishimye nubwo atariho ubu, ariko nawe ndagira ngo mushimire. Ni abantu bakunze kututabariza umuryango, gutabariza umuryango, kuvuga iby'urupfu rwa Rwigara. Ntabwo ari bo bonyine, namwe mwese mwagiye mugira contribution kuri radio mubivuga, mubisubiramo, muvuga akarengane k'Abanyarwanda barimo bacamo, baciyemo, bagicamo, ntazi n'igihe bizarangirira uretse Imana yonyine izatanga solution. Icya gatatu, ikindi nashakaga kuvuga rero, nashaka kuvuga kuri ibi bintu bya Rwanda Day. Twebwe mu muryango wacu kumva Rwanda Day ni ikiriyo. Ndatekereza ko mwese muzi ijambo ikiriyo icyo ari cyo.
Murakizi.
Murakizi. Ubwo rero mutaribaza cyane iby'iryo jambo mvuze, ndagira ngo mbibasobanurire impamvu kumva Rwanda Day muri ibi bihe ku muryango wacu twumva ari ikiriyo. Nuko Serge yabikomojeho, mbere ko uriya mwami w'abigishi nkuko Serge yise titre y'ikiganiro cye nayikunze cyane, mbere ko uriya mwami w'abigishi yica Rwigara yaravuye muri Rwanda Day iyo muri North America ya nyuma yaravuyemo, yari yabereye Atlanta. Iyo Rwanda Day twayihuriyemo twese, wagira ngo ni Imana yatubwiraga iti mugende mujye kumusezera, ari twebwe ari abana be bari muri ibi bihugu twari twahahuriye, yasaga naho kuko twamusezeraga. Uriya Matilda ambasaderi uriho ubeshya avuga ubusa, bari bicaranye kuri table imwe, ndabyibuka Friday night. Buriya Rwanda Day zitangira za Friday night. Bari bicaranye ku meza imwe na Rwigara, aho bari bicaye ndahibuka nibyo bavugaga byose. Ariko ko ibyo byose byarabaye bivuze iki? Ubuzima bwarakomeje kuri bose, ahubwo batangira kutwigisha uko turira, uko tubabara. Donc niba ubabaye ukavuga, ukavugisha ukuri ko ibyakubayeho ni icyaha uba wakoze. Erega kuva ubwo, kuva umuryango wahaguruka ukavuga ibintu uko byagenze, twabaye ibicibwa, ntacyo bidutwaye. Ariko aho kwicara ugasenga umuntu wakwiciye, wavugisha ukuri ukabyicibwa kuri we. Mbabwire rero, ntabwo nshaka kubatwarira umwanya wanyu, nagira ngo gusa muri aka kajambo gato nari nifuje kuvuga mburire n'abantu bajya muri zo za Rwanda Day cyane cyane bavuye mu Rwanda. Bagende barye bari manga kuko ntabwo bazi bose muhanuka agiye gukubita agafuni. Ntabwo azi ugiye gukurikiraho. Biriya bintu bazamo ntimugatekereze ko hari abaza kuko babishaka. Ndabyibuka hari Rwanda Day nigeze guhuriramo na Rwigara ndamubaza ntariko kwiyo muje muri Rwanda Day mbona mwebwe urabona baza ari benshi abacuruzi iki umucuruzi ukora ibi ucuruzi ibi ariko yewe nabonye bipasi na persi donc ntabwo noneho nza kumubaza ntariko kugira ngo muze muri ibi bintu bya Rwanda Day muba mwatumiwe nande anyereka invitation ati ngibi invitation batwoherereza ayireba babwire bohereza invitation ntabwo ntashuba ufite ngo uvuge ngo wenda sinshaka kujyayo iyo utagiyeyo uzi ibikurikira kandi bahatanga amafaranga atagira ingano ibyo ntabwo aribyo byatuzinduye byanzinduye byari byo kubabwira ko Rwanda Day ku muryango wacu ni ikiriyo kandi by'umwihariko ntabwo twigeze tugira chance yo kugira ngo abanyarwanda abanyarwandakazi mukurikire iyi radio yaradufashije cyane jyewe personnellement yaramfashije cyane mu gihe nari ndi mu bibazo ndi muri depression ibintu byari bimaze kumbaho mvuye mu Rwanda gushyingura nkareba ibintu byose uko bimeze nkareba mu gihugu uko hameze naragarutse ngira depression ariko iyi radio yabaye mu bintu byagiye bifasha kongera gusubiza imbaraga kongera kugira imbaraga rero ntabwo nigeze ngira iyo chance wo kugira ngo mbashimire contribution umuntu wari wese yaba yarakoze kugira ngo atuvugire nk'umuryango avugire n'abandi bantu basufura mu Rwanda avuga akababaro k'umuryango rero nshuti namwe bavandimwe nagira ngo mbabwire ko ku bantu bizera Imana n'utizera Imana afite ikindi kintu yizera ariko jyewe wizera Imana namwe dufatanije nizera ntashidikanya ko amaraso y'umuvandimwe wacu Rwigara Imana izaduhorera kandi bidatinze ntabwo ari we wenyine hari n'abandi bapfuye bazira ubusa mbere ye hari n'abandi bapfuye bazira ubusa nyuma ye hari n'abandi n'uyu mwanya aho tuvugira ngaha bapfa bagipfa udapfishwe n'agafuni aricwa n'inzara aricwa n'ibindi byose namwe muzi ariko Imana igezaho aya maraso y'abanyarwanda ivuga iki nasize nafu ntabwo nshidikanya ko Imana igiye kuduhorera bavandimwe rero sinshaka kubatwarira umwanya gusa Serge nagira ngo ubwire ko wowe na Jean Paul turayishimye mukora umurimo mwiza mukora ibintu bishimishije tubari inyuma tuzakora icyo dushoboye cyose kugira ngo dukomeze tubasapotinge Imana ibahe umugisha namwe mwese mukomeza kubafasha murakoze.
Urakoze cyane ntabwo nari niteguye nyine ubuhamya nk'ubu ngubu ariko hari icyo butwunguye hari n'icyo budufashije kugira ngo tumenye ibibera hariya nk'uko buriye nabo bantu babyitabira ndetse uti nta n'amahitamo bafite ariko mfite utubazo tubiri wenda ngira ngo nkubaze ubu ngubu muri iri joro n'ejo nyine Rwanda Day niko imeze atmosfere yo muri Rwanda Day niki gihuruza abantu usibye abo bacuruzi badafite amahitamo nko kuvuga uti bohererezwa invitation bo bagasabwa kwiripotinga bajya muri izo mu gukurikira Kagame wagiye ku bacuruzi birumvikana ku bandi bantu basigaye nkawe wagiye ujya muri ibyo bikorwa niki cyatira abantu niki gituma abantu ubona yuko rwose harimo no gushishika ese harimo n'urukundo cyangwa harimo n'ikindi kintu wenda waba wariboneye ureba abantu mu maso cyangwa unagana abantu bahari ku bantu baba bahari ubona ko inyota baba bafite yo kwitabira ibikorwa yaba ari nk'iyihe cyo ni icya mbere icya kabiri iyo muvuyeyo mugaruka niki iyo uturutse muri Rwanda Day warafashe konji Mr. Tini uri hariya niki kintu uvuga uti nibuka mbara naturutseyo cyongera kumba motivation cyangwa karuje kuvuga ngo nzasubira y'umwaka utaha niba mudufashijeho ngaho
icya mbere nagusubiza akenshi icyo nabonye kijyana abantu muri za Rwanda Day ndibuka Rwanda Day ya mbere yabaye Chicago iyo nayo nayigiyemo ariko mu byukuri iri ya Rwanda Day giye ndivuga sinshaka kufugira undi muntu wari we wese iyo Rwanda Day yabereye Chicago jewe personally nta nubwo nari bugeyo ariko mbere ko iri ya Rwanda Day iba yakorewe publicity ntigeze mbona mu buzima bwanjye bwari ubwa mbere mbona u Rwanda ruhaguruka rukwiza abambari babo babariya bicanyi muri iki gihugu cy'Amerika na Canada bagenda bakorera publicité igihugu cy'u Rwanda uyu mujyi wacu ahomba jyewe ni umujyi wari warahawe nka kato bitewe nuko bavugaga ngo hari ibipinga byinshi hari ibigarasha sinshaka kujya mu madetail ariko icyo gihe mbere ku Rwanda Day ya Chicago iba abantu bavuye mu Rwanda muri leta baraje baratwegera bahamagara abanyarwanda bake tujyayo twicarana nabo batubwira ibyiza by'u Rwanda batubwira ibyiza bya perezida cyane cyane ariko bihutiye kuvuga ububi bw'umuntu wari umaze nk'imyaka ibiri ahunze ariwe General Nyamwasa Kayumba batubwira ukuntu yahemukiye igihugu ukuntu tutagomba gukurikira icyo gihe ibintu bya Kayumba byarasakuzaga cyane ukuntu tutagomba gukurikira ibyo uwo muntu agenda avuga none nimuhaguruke muze niba tujye twabajije n'ibibazo bikomeye cyane tubabaza ibibazo bigendanye n'uwo muntu Kayumba tubabaza ibibazo bituma uwo muntu yarabatesheje umutwe ikibazo ni ikihe njyewe nari umuntu je m'excuse utarakurikiraga ibintu by'u Rwanda cyane kubera ibintu byabaye mu 1994 nari narabaye nk'umuntu wazinutswe ikintu cyitwa u Rwanda ndetse naravuze ko ntazasubirayo effectivement sinari narongeye gusubirayo hanyuma rero abo bantu baje ntacyo I didn't care jewe ntabwo nakeringaga about Kayumba about ngo perezida w'u Rwanda yaravuze ngo sentiment ngo tuzikire mu kabati baratwiciye baratumariye abantu ngo ariko ngo duceceke jyewe nari narazinutswe ndavuga nti sengade wampaye igihugu ahonge ubungubu ariko icyo gihugu cy'u Rwanda vraiment I'm proud ko ndi umunyarwandakazi ariko I don't want to go back kujya muri bariya bantu bicana kuriya niko byagenze then abo bantu baza batubwiye uwo muntu Kayumba wabateshije umutwe so urumva rero abantu turi muri iki gihugu nacyo turi bitubwiye tubahati ibibazo turabaza tutari ku bundi uwo muntu wabatesheje umutwe Kayumba niba Perezida Kagame yaramukoshereje mwazamubwiye ko ari abantu babanye bakagenda bakiyunga ikibazo ni iki umuntu wari uje aratuzamukana atumerera nabi cyane ati atubwo mushatse kuvuga ko Perezida yakosa turamubwira duti si umuntu se Perezida wose umuntu so anyway uko byagenze rero ibyo tubikize ku ruhande ubwo jewe I was motivated from that time ndavuga nari ko kweri wajya kureba ibyo bintu bari kuvuga tukumva kuko baratubwiye bati niba mufite ikibazo nimuze mujye kwibariza perezida mumubaze ikintu yaba yapfuye n'uwo muntu Kayumba mumubaze azabasubiza ubu ibintu ibyo bintu byitwa Rwanda Day niho abanyarwanda bagomba kuvugira abari barabuze umwanya no kuba babona perezida bamwibarize nuko bararitaka baragitaka icyo kintu cyitwa Rwanda Day naho byavuye rero jewe ndimo ndivuga sinshaka kuvugira undi muntu wawe wese njya muri Rwanda Day ubwo tuvugana n'abandi baniyese banjye n'aba famiye ntitujya tubonana muri ibi bihugu ntibuze duhurire Chicago tubone twigirire you know uwo mwanya wo kubonana tubonane n'abanyarwanda kuva icyo gihe rero usanga abantu benshi banyeshejwe no kujya guhavinga fan kubonana n'abandi banyarwanda ariko let me tell you this uziko uva muri Rwanda Day ukibaza uti n'ijambo Kagame yavuze buriya twakuye mu iki icyo ni cya mbere ikindi cya kabiri abo bantu bumva ngo babaza ibibazo ujya kubaza ikibazo Perezida Kagame akaba dejeje kuri position defensive ujya kurangiza ikibazo akuka inabi n'uwari washatse kubaza ikibazo uratinya kubera uburyo byuka abaye nabi ukibaza utari ko ibi bintu bijyamo kubera iki ugasanga rero gusubiza ikibazo cyawe usanga akenshi abantu benshi bajyayo kubera kwibonanira n'abandi kubera kujya kubihinda rubyino kujya kubona abo bantu baje gucuranga kujya kubona ibintu by'ubusa abenshi barihirwa amatike abenshi barihirirwa amahoteli urumva ibyo byose ukavuga uti why not, sinzi niba nabashubije ikibazo cyawe cya mbere. Icya kabiri wavuze uti iyo muvuyeyo nacyo bazanyishubije, sinzi niba ngushubije neza. Muri make ndumva ari byo navuga, nabatwaye umwanya murakoze.
Ni icyo ngicyo nagira ngo numve, cyane cyane motivation ituma mujyayo, wampaye experience yawe personnelle, ndetse n'igituma iyo muvuye cyo mwibuka. Ubu rero bati ni umuco, nabakishije hariya amaudio Kagame yigamba kwica. Noneho ndagira ngo dukina muri context y'umuntu wicaye hariya ujyanywe n'umuco, akumva mubwira umuco, kandi mu minsi itarenze 15 yaratubwiraga ati nzakwica, yigamba kwica. Amaze kwigamba kwica inshuro nyinshi, akimara kwica akarege yarabyigambye ati nuko mutabikora, ati njyewe ahubwo ati ndibaza impamvu mutabikora. Arajya mu itorero abwira abana b'abanyarwanda ati nimuhaguruke musabe imbabazi mu izina rya bwoko bwanyu, ndetse niyo wakora ikintu mu izina ryanjye nakwica. Ati ntangazwa nuko mutabikora. None ndibaza nti abanyarwanda baba barateze amatwi ibyo biganiro, bumvise ayo majwi y'uwo muntu, barongera bakavuga bati niki tujye gushaka muri uriya muntu, tuzi neza ko nta kintu kizima kiva mu kanwa ke, kandi nzi neza yuko abantu bajyayo abenshi barakurikira amakuru, ntabwo wambwira ngo ntabwo bakurikira ibisomwa ibitambuka mu bitangazamakuru. Uribuka yigamba kuzica perezida wa Tanzania, uribuka avuga ati nishi mu z'abanyarwanda. Iryo jambo kwica rihora ku rurimi rw'imbere, abanyarwanda bumva uwo muco koko bawushaka. Ni Kagame bawushakiramo, ndakeka ari ikibazo cyanyuma nakubaza, aho niba arimo gushakira umuco ahantu bidashoboka.
Ibyo uvuga ni byo, aho bashakira umuco n'ahantu hadashoboka, ariko hari igihe ntekereza ko hari abanyarwanda bagihumye bagihumirije bumva ibyo bintu kwica bakavuga bati yes, ariko perezida wacu ni igikinyi ateye ubwo wabyumvise azabica. Hari abantu benshi njyewe ndababwiza ukuri ko bumva ibyo bintu byo kwica bakavuga bati nizankerahamwe abavuga azayakice natwe baratwiciye. Abenshi nzi ni uko nguko babifata, akandi nanone abenshi nzi ntibakurikira, ntabwo bakurikira ibi bintu ngo umuntu yapfuye hariya, niba yapfuye ibyo babwiwe mu itangazamakuru cyane cyane biriya binyamakuru by'i Rwanda nibyo bafata. Kandi icyo mbabwiye, aba bantu b'intoki ni bake cyane bashobora kuba basoma nk'ibi binyamakuru byo hanze biba bivugisha ukuri, basoma biriya by'igihe, basoma biriya bibabwira ibyo bashaka kumva, bagafata ibyo. Ikindi kwica ni interahamwe zatwiciye, ni b'abahutu n'ubundi batumariye abantu, ni ibyo nuko bavuga. Perezida rero
nyemera gato nkunganire, kuko uribuka nyuma y'urupfu rwa Karegeya, Louise mushiki wabo ajya ku maradiyo yakoranaga na Kabuga, ni umuntu wakingi kiba bakavuga iraswa rya Kayumbuza ukuntu bagiye barivuga bati yakoranaga n'interahamwe. Ikintu cyose bafite ukuntu bashaka kugishyiramo ikintu cyitwa interahamwe wa mugani, nyaka rero kubona abantu bavuga bati nabice n'ubundi nabo baratwishe nk'uko iyo narrative bayanditse mu Rwanda.
Ndababwiza ukuri ko abantu benshi ariko babifata. Ikindi abantu benshi ntibakurikira ngo bamenye koko ukuri kw'ibintu biba byabaye, bafata ibyo biriya binyamakuru byabo bibabwira, bafata ibyo bababeshya, ibyo bamushiki wabo ziriya nkotsa zirirwa zivuga, ibyo Kagame yavuze bakabifata nk'ihame. Washaka kubabwiza ukuri mu babanzi, nuko bimeze ubu. Abantu bose twabaye abanzi, abo bacyusa, abo turahura tukarebana nk'inka zicana, nk'inka sinzi ukuntu nabivuga. Kandi mbere twarahuraga tugasuhuzanya, ariko bose babaye abanzi. Kubera iki? Kuko twavugishije ukuri, kuko tuvugisha ukuri, tukavuga uti nimufungure amaso, noneho ntimwashatse kubona abandi, nimurebe noneho uwacu muzi Rwigara, bari bamuzi bose, abo bantu bose mwumva bari bamuzi, bari bahuriye zaza. Ariko ubuzima bwarakomeje, bati buriya baramwishe kubera ko yagiye gukorana n'iyo mitwe ya Zara NC, cyangwa se buriya bafite ibyo bamujijije, bafite ibyo babajije. Nuko nta kundi interahamwe ni b'abahutu baba bashaka kutwica n'ubundi bajye babica. Umututsi wapfuye nka kuriya Rwigara nyine, ubwo yakoze ibintu bibi ntibamwice. Karegeya Karegeya uriya n'ubundi wari warishe n'abantu wari warabamaze, uriya kumwica byo birumvikana, why not? wese yatanga Kagame ni yari kumwica nuko byavuzwe na nta cyaha kuri abo bantu twavugaga cyabaye cyo kwica Karegeya
kuvuga ni ugutaruka reka ngushimire ariko ari umuntu nyane iki kibazo ahatimbariza uwo mukunzi waradutahuka umubazo uti famiye imeze ite Adelina n'abana bameze bate mu Rwanda ati hashize igihe tutumva akanunu kabo nyuma y'isenyerwa hari amakuru waba ufite bameze bate niba wenda hari amakuru waba uheruka
amakuru urabizi kuri muri kiriya gihugu urahamagara ntacyo muvugana mu by'ukuri ariko baraho barakomeye bari mu mana Adelina arasenga cyane bikomeye bikomeye nibyo natwe duhora ku mavi tubasengera ngo Imana Nyagasani izadukorere ibitangaza bashobora kuva hariya amahoro kandi mbabwire no kuba bakiriho si uko babakunze ni ukubera ubuntu bw'Imana ni ukubera amaraso ya Yesu akibatwikiriye muranyumva
turakumva neza
okay nta byinshi nongeraho ni ugushimangira ku byo bagenzi banjye bavuze nongere mbashimire kandi murakoze umubyeyi wanjye ataritaba Imana yajyaga akunda kuvuga ati najyaga nkunda kumva avuga ati ujya kuvuga batarabona ngo ubonye ntacyo avuga harije ndeba ibintu bibera mu Rwanda ibyo nsoma ibyo numva muvuga n'ibindi ni ukuri ukagira ngo ni muvu uri kureba uzi kwa kundi ugiye kureba muvi ukabona ibintu biteye ubwoba ugasohoka wumva wahahamutse ariko ukavuga utahwi uti ndashima Imana ko yari muvi baba we cyangwa ukarota ibintu bya bindi bikaguhungabanya mu ijoro ariko bugacyo ukavuga ati oh my gosh uzi ko burya zari inzozi ni wacu nuko hari aho mwigeze mwumva mwebwe uretse muri kiriya gihugu cyacu umuntu ngo w'umusirikari ugomba kurinda umutekano w'abantu akongeraho kuba ari umuganga ucunga ubuzima bw'abantu agafata umwana w'umusore akamwica uretse kubirota wagira Imana ugasanga utakabije inzozi ariko twebwe ugasanga ari ibintu byabaye icyo ni kimwe hari ahantu mana yanjye wari wabona umuntu w'umugabo hanze agira ngo usanga kubita umugore atari umugore we ngo barwanire mu nzu iwabo rwishishwa mu nzu ariko kujya ukabona ukabona umudaso ngo niwe ngurinda ngo niba ari umutekano niba ari iki akaba ariwe ufata umuntu w'umubyeyi hariya w'umukene uri mushakisha amaramuko akamukubita uretse kuba wavuze uti ibi bintu nabirose ntibishobora kubaho ariko bugacyo ugasanga burya byari ibyo hari ahandi ibyo bintu mwabibonye uretse muri kiriya gihugu cyacu kurandura imyaka mbabwire reka mbabwire nsubiye ku muryango wanjye hari ahandi hantu uretse mu gihugu cyacu mwigeze mubona nshuti namwe bavandimwe umuntu bamwica bakica umugabo nyir'urugo barangiza n'umupfakazi we bakamusenyera nimureke mbabwire tureke na biriya byo gusenya mwari muzi ibintu basahuye muri iriya hoteli basenye iriya hoteli basenye yari yuzuye uretse ko bari barakomeje kubatera ibibazo byo kutayuzuza ariko yari igeze hahandi igiye gutangira gukora bari baramaze kugura ibintu bigomba kuyekipa byuzuye no hejuru by'amamiliyari n'amamiliyari n'amamiliyari ibitanda ibiki ibintu amamatora ibintu biteye ubwoba mbabwire barabitunze icyo ni ikintu kitavuzwe ariko hari izavugwa igihe cyabyo nikigera bararitunze ijoro amanywa kandi kandi babikoraga nijoro kuko bakora ni abajura nyine babitwikiriye ijoro uretse ko batagira isoni uwavuga iby'iwacu ntabwo yabirangiza hari igihe njyewe mbitekereza nkagira nk'abatuye emotional mva birandenze ariko yewe iyo nkomeza kureba ibintu nka biriya biba ku banyarwanda umunsi ku wundi umunsi ku wundi ni mpamo ibintu bene wacu bakora ni agahinda ntihazagire uvuga ngo abahutu ntihazagire uvuga ngo abatutsi reka mbabwire njyewe ndi victime wa bombi twebwe famiye turi victime za bombi abahutu baratwiciye batumarira abantu barabarangiza none niba n'abahutura babishe ari mu gihe cy'intambara turarira turayihanagura yari intambara none abatutsi barimo baratwicira byitwa ngo ni mu mahoro ubu se kuko murareba mugasanga abanyarwanda duhagaze hehe uretse guhaguruka tugashyira imbaraga hamwe abatutsi n'abahutu tugakorera hamwe tukarwanya umwanzi utwugarije ko twugarije twese abahutu n'abatutsi ndetse n'abatwa tutabakuyemo cyakora jyewe iyo ndeba ibintu biri kubera iwacu mbona bikungura ibintu biri kubera mu gihugu cyacu birakungurira igihugu cyacu birakungurira abanyarwanda birakungurira umuyobozi wacu cyangwa abayobozi bacu nibyo nakongeraho Serge murakoze kuba mwampaye ijambo Imana ibahe umugisha
urakoze cyane nabwo reka nongere ngushimire nongere mvuge ko na nabibonye uyu munsi nanone amagambo kwica niyo bazi kwica barabikunda ntabwo bitangaje bafite amaraso mu biganza nabonye Lieutenant Colonel Nibari Patrick Mutembe yongera avuga ati tuzabarasa ku manywa y'ihangu ndakeka arabivuze ejo cyangwa uyu munsi nakomeje kubibona mu binyamakuru uyu munsi n'amagambo uyu ni uyoboye ingabo mu karere ka Kigali ka Nyarugenge avuga ati tuzabarasa ku manywa y'ihangu kibaza nta yandi magambo bafite atanga ihumure bashobora kuvuga abanyarwanda bakumva ariko rero ntabwo bitangaje ndongera kugushimira nta magambo menshi mfite narenzaho reka dukomeze kuzina ingingo ni ikibazo abanyarwanda tuzakomeza kugaruka wa mugani birakomeye ariko buri munyarwanda agomba kubitekerezaho n'abo bumva ko bitabareba nibo bizagiraho ingaruka bwa mbere rugikubita.